waliwo etundundu yabaka aba parliamenti yabagala gavumenti eteke sente ezuwirako muteka tekeze okuzimba amakolero okusinga okuzisa mukalifu wa party government model nga bagamba nti okuteeka amakolero era kyenkola eno erakasizza kumala akaseera nti efuzola okufuuka namuziga okutambulira enkulaakulana ezamawanga n'okutondawo emirimu abaka parliament bano bagamba nteekateeka party government model mu mbeera yaayo nga giri mukaakano okusinga etunulidde bantu kulya buli ssente naokusinga kyandibadde kyakuteekawo embeera eyo abantu okukola emirimu egivaamu okuzaala ensimbi endala n'okukyusa obulamu bw'abantu abafunye ensimbi ezo bano wabula bagamba nti okuzimba amakolero kisaanye kirabiddwako nga kikyusa embeera y'ebyenfuna mu mawanga okuva wansi okudda waggulu naddala abo agalina enteekateeka ey'obulimi nga balina kuzimba amakolero agalina akakwate kwongera omutindo ku biva mu byobulimi awo nokukuli omubaka wa Jara Mapenduzi owa Badege Laibi omubaka Asumi Ibrahim Ng'ando owa Kira n'ababaka abalala.